ushaka kujya mu ijuru uri mwese yasohoye ibyaha satana aza gutega imitego warebe ko wateshuka inzira azayitega hirya no hino udacumura kumurwanya sebe n'ubyoroshye kuko si imbaraga z'umubiri koresha intwaro ikagusenga n'ukuri uzatsinda satani Goliyate ate Dawidi Dawida mutera mizina Yuhite kamazara mutinda Ururu gamba na borgoro she Shaho gufungana Meshi baragenda bacogora Bakisubirira mu by'isi Ubw'intwari zizananirwa Ijuru rizabe ry'intwarane Uwihangana akageza gupfa Saragoga mi bijuru Umurwanya sebe n'ubyoroshye Kuko si imbaraga z'umubiri Koresha intwaro ikagusenga N'ukuri uzatsinda satani Goliyate ate Dawidi Ushobozi bwe Dawida mutera mizina Yuhiteka maze aramutsinda Kuko si imbaraga z'umubiri singer.